Stari jebu jadari na panda kas na panga baadhi na lavina mkandaras asara ro takanya do makaratas soka tu meganza na mpira wa makaratas na panda gas biti na ipanda kama faras usigone bwana na votanda nafanya gwaz wamegona kas na ndebende bwana mwaga ras wakifika lembe wanapocheza bila mavazi masai ndani ya pari nipo na sime tarime ndani ya kanisa bwana mapanga mitenzi na panga kama ni pwani mapenzi na tanga mchezaji ndani unakuta kuto mikanga mikuto na saka hila so kuto kuto na pata so pupa na kata kusigwe fizi mfuku utapata punch na nisangu kitano anafanya chata
Wake up here and we are giving you 3 minutes to explain yourself why you go near the mic.
What?
Thank you very much.
Yo. Mic, the mic, yo, nipe mic ni bass, bro, nipe mic ni bass, ni wape watu ma hat flow. Kila kishika mic ni bass, ni tema hat flow. Nina master ya mic, una master ya masturbation. Niko faster na fight, ina mic, ndo my protection. Ara chuga bad boy, ama ukipenda good boy. Nimezaliwa street, na jifili kama pack boy. Dele niko smart boy, wezi kuni touch boy. Nitachi niku search, niku flash, niku fuck boy. Mini gangsta don't teach me how to dag. Nipe microphone, ni plug, ni wakile wa mafaga MC. Dania MRC, kama JCB. Toka tize di aim paka C. Yes you can see. Sina mwanya kama PNC. Hey town what up. Hey town what up. Nimesha weka chini no. Niggidi niggidi no doubt.
Welcome here and we are giving you 3 minutes.
Nimesha weka chini no. Niggidi niggidi no doubt. Yeah, president, presidenti, Mr. Minister. Chige machizi gitani jistu na botabika. Pesa kuna kaze, kuna msos nipata shika. Na domana dele watu wanajishusha South Africa. Wana push gada, life harder, wana check shada. Click like a kisha koki, wana mada. Gitana kuna haki, polisi wenye kaki. Ukiandamana gafla, meshe buka kama laki. Mabom na fataki, maji kwenye tanki. Tayari kuwa taki, sasa yo haki kuwa.
Sejitaji mara, tiki ni na baba na mama. Undugu legwama, undugu legwama. Jirani kana tamani karibu kitani ni hadharani sio mizani vitu vinavyofanywa ni vitu vilivyokanywa kabari zinachanganywa salute kwa wakali wa midundo wabeka bari si wakali wa miundo
welcome here and we are giving you 3 minutes to explain yourself why can you hear the mic welcome here and we are giving you 3 minutes to explain yourself why can you hear the mic
Tycoon Record.